waiguaga mahoe na arĩa othe makwĩhokete rĩrĩa magũkaĩra no maiguaga gĩthikĩrĩria mwathani
mahoya makwa thikĩrĩria kĩrĩro gĩakwa ũkĩigue tondũ no wee ndĩhokete mahoya makwa thikĩrĩria kĩrĩro gĩakwa ũkĩigue tondũ no wee ndĩhokete
Jakubu agũkaĩra iragada kamne ahutya tuge shore gyaku oke mo honya wa ogo shirere twaya chakufu ago kaira Chore yahu o que mo honya wa o gashi Jigwete kumo yaku Na katoma kiugo yaku Kamenya wewe mwenye Na wotiri oge kurema Na rere nere hoya yakwa Taja bezi dikereria O tarara mirie mehaka O Kiitos.